that house I'm here.
Hardware Prince Success. Lil Dola. Na K Nash. M L S. Master Lion Soch. Yeah, yeah. Ukapira kuline unishimi kila vina ukaenda kumbali unipi sila zina
uchengeri nae mundu ni waipa uyo emwe ukuja nae
yeza kumeleka uyo
uchengeri nae mundu ni waipa uyo emwe ukuja nae
yeza kumbalika uyo
uyo ukuma nae
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 usama nae
nae
Kungala one pony chisinsi Bafuna ukazigona mufizi Ni kungala kia fusima kunda ni kazizi Bama kuna zikupente Fuluzi na cheche Gapla nga uzingala kubenji Fulufu tubo bafuna unasoka Ni kungala na chero kwa zivandu ninjoka
Uchanyere nae mundu ni waipa Uyo emwe